olo e mafuta male SBS Samoan.
Olo ila tu sono mona le pale mia Anthony Albanese I le fono tangata I ta I watanu o le Pacifica le Pacific Islands Forum ma olo olo walunga I le fono tanga I honiara I le tausanga nei le mata upu I fafitau li fesuia inga o le tau. O isi mata upu o le pui puinga o le saonga le mu ma le tulanga malo si o saina I le fatosi na ina o fainga paanga ma atunu ulai ti o le Pacifica. Na saunoa Wesley Morgan o le Climate Council o le tulanga o Ausitalia I mata upu I fesuia inga o le tau. E fesuaswani tele I filifilinga atunu o le Pacifica I le vao Ausitalia ma le Pacifica po o le vao saina ma le Pacifica.
Australia is deeply concerned about China's growing influence in the region. So in 2022, China signed a security deal with Solomon Islands, and Australia is keen to avoid a situation where other countries sign security deals with China. For their part, Pacific Island countries are crystal clear that climate change is their single greatest security threat. So if Australia is to really cement its place as a security partner for Pacific governments, Australia will need to be taking action to address climate change. And that means setting as strong a target as possible to cut emissions over the next decade.
Le fatonu o le Climate Council, Wesley Morgan. O lo fa'amoe moe o se tasio ingoa fono ta ua o le Pacific Islands Forum o le lua fe lua sfumale lima. O le fa'avaina le o se fa'aputu ngā tupe se fund mō mata upu isuinga o le tau, le Pacific Resilience Facility. O le whaaputu ngā tupuele nei, o lo whaamoemoe, e whaavaina ma whaongaina e tunu o le Pacifica I le taua ma whaafita uli o fesuia inga o le tau. E le ngata I lea, o lo onaunau le malo tele, e tāli malo whaatasi ma tunu o le Pacifica I le whaonotanga malo au whaatasi le COP tolu se fulmanatasi le tausanga fau, lea e talanoa ina ai ma tā upu I fesuia inga o le tau. O lo o tau vai, le malo tele ma tunu o le Pacifica I le ofo, mai se isi ofo ale malo Turkia. E peona saunua le palemia Anthony Albanese.
We will contribute an initial $100 million, I have confirmed, for that. This is more than a fund though, it's a promise to Pacific communities that they will not face climate threats alone.
Le palemia Anthony Albanese. I mata upu le puipuinga na saunua le palemia o le ato e teuteuina le whengainga o le puipuinga mawhiti. Mai pe ona lipo ti atu I le tātou polokalame o le asolulu, e le itaulau o le whaamoemoe o le palemia I le sainia o le whiangainga o le puipuinga le Security Pact, le Nakamal Agreement ma le atunu o Vanuatu. Na saanoa Dr. Tess Newton-Cain o le Griffith Asia Institute, o le tūlanga o atunu epe o Vanuatu, o le iailea o le saolotonga, e filifiliai, e faipa anga ma atunu u, e filifili iai, a wale whaatupeina o atina e maisi o unanga e mana o mia, mō se teimi umi.
Their impetus, their main driver, is to ensure that they have available to them the resources that they need to guarantee human security in Vanuatu. And that means working with a wide range of partners, and they do not see, in their short to medium term, they do not see any scope for entering into something that would limit the choice of partners they work with.
Dr. Tess Newton-Cain. Ele I taunu u se whengainga nā whiutanga ia, ma le tenu o Vanuatu I le lua a whelua se fumale lua, o nā o popolenga o Vanuatu inisi o aia inga. E tu wailea ia I le malo tele o Ausitalia, e pāsi ai pete ena, fesoa soani mai saina, I ngā luenga o le atina e o Vanuatu, mai isi fesoa soani. Dr. Newton-Cain.
Bearing in mind what happened in 2022, Australia knows that you need to kind of commit to the process, and that it's not a single swipe of a pen, that there is going to be that need for the Vanuatu leadership to have satisfied its own people, the opposition and the community at large, that there has been sufficient consultation and that Vanuatu's interests are being protected.
Dr. Tess Newton-Cain, Ole Griffith Asia Institute. I tausanga ua mawae na mōri mawina ai nisi o whata I te inga wha military a saina I le Pasifika. Na saanoa Joel Nilon o le Pacific Security College I le ANU o se tasi o malianga tā ua o le Pacific Islands Forum lenei o le sainia lea o le Ocean of Peace Declaration na āmata mea ai le whainga mālo I fiti.
This will be a declaration that is about sort of ensuring the region remain a sort of zone of peace, free from conflict. It'll set out a number of principles, you know, related to prevention of conflict, upholding the rule of law, not only for forum countries, but also for partners.
John Nilon, Ole Pacific Security College, ile ANU. O se isi mata upuna a matala pela pea I le Pacific Islands Forum I Honiara, maatangi a ile tūlanga o Saina, o le whaai unga le whainga mālo I le atu Solomona e le atu wina ni waala aulia I atu nuuele o awai I tutonu o le li o le Pacific Islands Forum. E se fuluma le valua tunu o le forum, ai ova I le lua se fulua tunu u whaipa anga po o external partners. O external partners e au fia I Saina, Taiwan, ma Amerika. O tali tonuina o le whaai unga e le awai atunu uwaawa ai po o external partners, o se whainga e whaafile mu waile tō asa o Saina, pe a wāla auria se usu ngā whono wāwa ai mai Taiwan. E pe ona whaamataleina Emi Haisora, le whaatonu o le Pacific Islands Program, I le Lowy Institute.
When Solomon Islands telegraphed that they intended to exclude Taiwan from this meeting, some Pacific leaders, as well as Australia and New Zealand, criticized the move, expressed reservation, and for a few Pacific countries, in fact, they threatened to boycott the meeting altogether. Solomon Islands' decision to exclude all dialogue partners is a bit of a walk back from that. You know, the main objective is to exclude Taiwan. It's consistent with China's diplomacy with respect to Taiwan globally, that is, you know, eliminating diplomatic support for Taiwan and excluding them where possible. So the end result, Solomon Islands government thought that it would be more palatable to members if they could say that they were excluding all dialogue partners, the reason being that it would allow Pacific leaders more bandwidth, more airtime to focus on their own issues.
Mi Haisora, le whatonu o le Pacific Islands Program, I le Lowy Institute. O le reporti na wha maa pōpō ina Sydney Lang, mō le SBS News.
Toi fia wha fafonga I nisi tala wha apea? Wha fafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, maa pō fea lawa I mawailau podcast.